Oh yeah, it's okay. Nataka kwa na wewe wa mwenyewe. Baby nielewe. It's okay. Nataka kwa na wewe wa mwenyewe. Baby nielewe. It's okay.
Yeah, well, baby girl, wanna die with you. No, leave you killed, mama, tie we at you. Let's take a ride, wanna ride with you. Woo. Not talking noon about a look beautiful. Okay, 1, 2, I call your phone, baby, come through. Karibu kwangu, baby, go, panda, wherever to. Whoa, basi, baby, watu watch it. Nipe my pants on, nani paka kukuche. Yeah,
nataka kwa na wewe. Wa mwenyewe. Baby, nielewe. It's okay. Nataka kwa na wewe wa mwenyewe. Baby nielewe. Nataka kukuhonga mapesa. Mana kijana ulivyo sexy when you saw.
Yeah, mikwako nshafika mapenzi lako so. Miwako wakika wengine tena no. Kwa mungu na apa baby you killing yo. Kama fabu fabulous baby you didn't know. My peep my love dunia nzima number one. Kama ngwea vile baby guy you got a gun. No kikugasi wambie kwamba bizi I got a gun. Ni mwara keso kikukera hata hawe none. Yeah,
nataka kwa na wewe. Baby nielewe. It's okay. Nataka kwa na wewe wa mwenyewe. Baby nielewe. Wanataka kukuhonga mapesa. Mana kijana ulivyo sexy when you saw.